have a lover, girl. Unani tupo, nani tupo, nani tupo, nani tupo, nani tupo, wapi, girl. Unani yacho, nani yacho, nani yacho, nani yacho, nani yacho, wapi, girl. Na umba tuishi pamoja, milele na milele, mimi nawe, baby. Nina muumba almighty, which is so smart, mimi nawe, baby.
I love you, baby, girl, na iba beka. Bagalo kutwa ula babeko, kusaba to ulirize bigambo vinje. Bagalo kutwa ula babeko, I love you baby girl, na eva beko. Bagalo kutwa ula babeko, kusaba to ulirize bigambo vinje. Bagalo kutwa ula babeko, baby nkwa gara vena madara. Umupano kwenina, te kuhina ina ah. Heyo love you onze zeka bojiwa, chekora baba singa te vanja gariza ah. Pana umuza, hina hilele, tumwa kwa kamni ya mila wana.
Straight away for that border, bam, boom, boom.